Andre KGSA. Tali na kupita kwa mta, ndoto siya za mentali wezi kuzizima. So kwa promo kwa zari minta vindima. Na mta kuambia kitu kama na jeans Kanye West. Na waza irendip na pako bongo na set. Na juwa indo siku atakapo juwa I'm the best. When I do it for fun ni mirengo ni yonge kopi. Isi asifa nani kama kidanda na kopi. Sina bicha tama yani love love nisha loki sendesh. Muda na demu kubize na business to wadesh. Jibu kuda ndoli sababisha case. Kitani mapinduzi kwa vile Malcolm X. Nakala za makala kama JCB. Mziku wangu majerala kama Coco na B. Sina papala za nyampala nipoteze mani. Warabutu kwa michoro japo tangu na tangu. Sio mizutu paka moro kuwafata machangu. Izo butu modoro ni skeni za kwangu. Walisha niferishi sana struggle na nga. Popote na kinukisha soto GS na. Nataka kumi bado tisa funafanya bla bla. Afunafanya bla bla.
Nijese keep up when you street owner. Andro guy na wachapa mpaka wana koma. Nijese keep up when you street owner. Na wachapa mpaka wana koma. Nijese keep up when you street owner. Andro guy na wachapa mpaka wana koma. Nijese keep up when you street owner.
Toka na natana beat kwa tape so kwa CD. Na kusikiza mixtape za watengwa na doni. Na unaga stifanya step kwa kisema wamjui. Na kisanua leo waina kufanya tomorrow. Na wavua vyeo inavyo bamba imichoro. Kubali matokeo sijidanja na kihoro. Kusika kimia muni natema sera nini sina. Anekurisha na nipongera dunia nzima. Neteka na michoro songo njera. Batman way back nisha roll na zuna. I came na show rack na kogopa kuna cheer. Samini media uliza mtana anwa kwanza. Kabla jafikiria nishanza kuandika stanza. Pata brother pata bra. Weke gindo remedy siya za kimta. Zinachoma kama kanyedi. Zinachoma kama kanyedi. Andrew KGSA Big Bone.
Nijese hip hop when you street owner. Andrew guy now a japa mbaka wana koma. Nijese hip hop when you street owner. Na wachapa mpaka wana koma. Nijese hip hop when you street owner. Andra guy na wachapa mpaka wana koma. Nijese hip hop when you street owner. Na wachapa mpaka wana koma.
Jatu mpende yesu to the south it's a sketchy. Kufanya mampu zetu is the pay to the meki. Paka level za jiga kibidi tuzo pateki na shanka. Kila mstari mtu mzima na mwite baby. Nipo zazi butika rufi ya use the pedi. DJ wendo refa play party wape ready. Komesha kila track utasema na PhD. The black dude is black na shimiwa kata speed. Nepuka sana tungi ni rinde pure CV. Fanani kama lecture nipeshima kwa class. Tapaste mam wote dust ya ni bingo dasta data kam. Bada miku chana ndipo na pata. Macho kwenye fedha kuzidi dili za mangi. Wanaseme tina chesta ya na kuna rapa mrangi. Kufanya ndiki mwicho pake kate roll. Hata haters wanajua mini slow. Shida zinafanya nizilisha kuwaza naende reza mission. Hata nkipate mungaza yani more mission. Tunazidi tu kukaza. Mbona tunasurvive na jira zimepigwa pingu. Wachache wana drive maisha na fungoza pingu. Bora kupate rap eponiso chini mbingu yani. Maisha fanani na movies na kina Kanumba. Watapewa promo kwangu bado watavurunda.